nimefika pa. That's why kuna kama we baba. And I sing for you, I believe in you, and I pray for you, I pray for you.
Hakuna kama wewe Yahwe.
Hakuna
kama wewe Yahwe.
Hey baba,
kama wewe Yahwe. Hakuna kama wewe Yahwe. Kama wewe Yahwe. Kama wewe.
Potea baba God way bado unanionesha love. Nashukuru kwa maana umenionesha nisikate tamaa. Oh my Lord have mercy. Upendo welezeki. Unanipenda kweli. Unanipusha na mengi. Oh my God. Wapo wengi waloshindwa ah. Wamefanya nimepita pa. That's why kuna kama we baba. And I sing for you, I believe in you, and I pray for you.